Watajama jina taona noma Wakwasa omari eke omari babanya Minajua sana noma na mina mchana Anatudanganya danganya kita Memchoka jamani babanya Waisha Okay Aya 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 jamani mesia tena Aya 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 jamani na uri tena Okay Kimeni wale wanachonga nisha watu Wapi wanamuki wale wanachonga nisha watu Jamani tumechoka Tumechoka siya tupendia yomaji
I do make your gas here. Au, jamani, au, wana mje mkajua nyinyi bwana, wewe wanaogopa nyimbo tu.
Au sio wanangu?
Wote wadamdamu.
Wewe ni ndio
wapi? Haina noma.
Sarimira mdogo ja.
Twende sasa inyangasa wa kwanza. Chavi chavi, tunaruka sasa kama miula.
Wewe
ruka miula, ruka ruka miula.
Wewe
ruka miula, ruka ruka miula.
Wewe
ruka miula, ruka ruka miula.
Usicheze kama chula
utafungiwa.
Wacha.
Wewe ruka ruka miula, usicheze kama chula.
Wewe
ruka miula. Luka luka miula, luka miula, luka luka miula, luka miula, luka luka miula, DJ Kasua miula, luka luka miula, miula, lama mdogo miula, luka luka miula, dance luka miula, miula miula miula, kiboko miula, luka luka miula, luka miula, luka luka miula,
kiboko luka miula,
miula miula miula, kingi nyangasa miula, luka luka miula,
kude simba miula,
luka luka miula,
shishi baby.
Miula, luka luka miula,
we cheza miula,
luka luka miula,
chavi chavi miula,
luka cheza miula,
DJ FB miula,
luka luka miula,
washa moto,
wapi FB game wabu,
cheza miula,
kweli, nisalimie la majambazi,
chavi chavi,
cheza cheza
na wote,
au sioi,
okay,
baba, rama mdogo, nikiboko communication, hatari hatari, simu wengine bari miule, askari, nisalimie saifori, lama mazoko, wapi za gazi,
Luka miula, luka luka miula, nataka kiki miula.
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 Okay, bila kumsahau, wapi, wanamwita nani? Zaga si, au sio bwana, nisalimie au, nisalimie wana kicheche bila kumsahau DJ Swai, wapi DJ Sule, kama kawaida bila kumsahau baba Haisamu, au sio arango, mnanipata bila kumsahau boda boda, na wote, yani, hatari hatari, tupo, na tafta kiki naitwa hiyo, okay, salute kwa mwanangu Rayvanny, Wasafi,
okay, okay.
Sila jengo, niachie hiyo sasa,
wanaogopa u, wanaogopa u, wanaogopa u, wanaogopa
Okay, asante sana kiboko communication Walete buwana, salute kwa kurama mdogo Santosi mwanangu, walete
Ukiwa mbea, uwe na kumbukumbu mwanangu, utaumbuka
Kiboko Records.